pussy honey pinky. Hata kikuta miskono sangu simu ashiki na kishika anauliza nani mwenzangu. Mara nakata, mara simu hewani haongei, namaliza focha. Anajisi madata, eti amepanda bei, unifanya nonocha. Najitumisha meseji, mara mbili mbili anafungua na soma, majibu hayarudi. Ila kwa WhatsApp peji zaonyesha tiki mbili, kujifanya jaona, ili mradi kusudi na kunidhara. Akiniona anajishebedu, hata nikimwita iti anadesa.
Yalisemwaga ya kale, ufurahia kunguru nafuu, wakigombana balale, moyo unawaka moto kifu, kanchoma maumivu mshale. Enyi malaika mlio juu, shusheni amani tawale. Nayamaliza madhehebu, kusomewa madua, mbolea imekausha mbegu, imeshindwa chipua. Tazama nilompenda kwa sana, leo ana nifanya minalia. Ina maana ndo nimechokwama, au jama sina fungu kudumia. Najitumisha meseji, mara mbili mbili anafungua na somo, majibu hayarudi. Ila kwa WhatsApp peji zaonyesha tiki mbili, kujifanya jaona, ili mradi kusudi na kunidharau.
Slicer.